21, verse 18. Come, let us reason together, yo.
Ushasema, usharoni mauti.